What did I do today? What is that you want create? What did I do today? What did I celebrate? What did I do today? What is that you want create? What did I do today? What did I celebrate? Kwanza bwana sifiwe, haleluya. Tulowona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza ucheze, cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula, tuijui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Sijui mwaka gani mtajenga choki banda. Mwisho nije kufabora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
kawo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kula vule mwamba.
Oh yani.
Pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza bwana sifiwe, haleluya. Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza ucheze, cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula, tuijui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie
ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie niye zombie, uyu mwana nabala. Ka zombie ka nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie.
Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Comic Slicer.